Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 kuri Facebook turi live muri ko muradukurikirana murakoze cyane kuri VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga tuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nini Nahazwe ndi muri studio ya 10
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kuri ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga yuno musi rero twatumiye Alexi Ngabo Karegeya batazira ibere rya Bigogwe umushumba w'umusirimu yatanguje ibikorwa by'ubukerarugendo bishingiye ku bworozi bw'inka mu Rwanda. Ibyo bikorwa bikorera mu gace kitwa Bigogwe na gace kari mu karere ka Rubavu mu gihugu cy'u Rwanda ari mu rugendo ngaha Washington DC. Abari kuri Facebook muramubona turi kumwe, abari ko batwumva muri ku radio muje kuri Facebook yacu VOA radio yacu kugira ngo mumubone mudukurikire muri kino kiganiro. Arazariyo kutubwira byinshi ku bikorwa byiwe. Ngabo ikaze kuri ijwi Amerika.
Murakoze cyane.
Ndakwite Ngabo, ndakwite umushumba w'umusirimu canke dukoresha ijwi izina.
Mfite amazina menshi.
Yego.
Ngabo umushumba w'umusirimu Karegeya. Ibere rya Bigogwe bisa n'inka.
Na bisa n'inka naryo birimo, n'inka ririmo.
Yes.
Yego. None muri sanga ino musi dukoresha ijwi.
Mukoresha Ngabo Karegeya.
Dukoresha Ngabo Karegeya.
Yes.
Ikaze kuri ijwi Amerika.
Murakoze cyane.
Washington DC igufashe gute?
Oh, hameze neza. Harakabeho.
Aha.
Ah, nabona abana bakonje kurusha mu Bigogwe.
Uhavuye Washington hakurikira Bigogwe. Bigogwe naho harakonje.
Yego, naho harakonje.
Imbere ko tuja mu Bigogwe uri ngaha mu rugendo rw'iki aha Washington DC?
Oh, twaje muri Rwanda de. Nyuma iza kurangira, ariko urumva nk'umuntu wari waje muri Amerika nagomba kubanza ngatembera abantu bahatuye muziranye, hari ababa barasiye Bigogwe bakansaba kutuzahura. Hari nka kino kiganiro nari mfite hano, so ugategereza kugira ngo bibanze birangire ubundi usubire mu nka.
Kandi usubire mu nka uraza kutubwira izo nka zawe, kandi wakoze cyane kutwitaba, warakoze kutubikira uno munsi.
Mwakoze namukunumira.
Ego, uramaze guhura n'inka zo muri Amerika?
Yego.
Wabonye gute zisa na za famera zawe na za nka zose uha amazina canke imeze gute? Ziratandukanye?
Sinzi inka uri kuvuga. Ubu ngubu iyo tuvuze inka hasigaye harabaye inka z'ubwoko butandukanye. Ariko inka zikamwe zo muri Amerika zo ntabwo nari nazibona. Ndacyabona za zindi zimeze nkanjye.
Nuko hanyuma rero uti Washington na Bigogwe urumva harakabeho katandukanye, ubundi naho ubona gute?
Hano bari urumva bagera muri rimwe, baratubwiye ngo twasanze iri gushira bakagera muri kane. Mu Bigogwe iyo byakabije ni mu 9-8 niyo ya mu bukonje. So hano harakonje cyane, murabibona ko nabe umupira n'ikoti.
Yego.
Ya nta mu Bigogwe.
Uriko inka
umpi? Yego, uri inka. Hano barayibona se?
Nibaza ko muratubona kuri Facebook.
Yes.
Ego.
Yeah.
Nuko rero hanyuma Rwanda Day bite byagenze neza?
Byagenze neza. Nahuye n'abantu bakunda Bigogwe benshi, ntari nzi benshi cyane, ntabwo nazi ko abantu benshi bamaze kumenya Bigogwe urwego no kuyikunda. muri Rwanda Day nari nabaye nka stand nari impagaza ahantu ndi gusuhuza abantu ba bakubari bose bashaka kumbaza amakuru mu bigogwe benshi ntabwo nigeze nicara byaranshimishije ntabwo nari mbyiteze kuri ura rwego kubona abantu banyiri ku rukundo rungana kuri
abakubaza bagiye abanyarwanda n'abarundi nabonye n'abarundi mwari benshi
abanyarwanda n'abarundi benshi cyane nyuma yaho abandi ngo ntabwo babonetse harimo n'abatari abanyarwanda n'abarundi harimo abagande nabonye harimo abanyamahanga bahano muri Amerika nabonye ya
nuko rero bigogo sindahashika ariko ndizera ko ni nasubira gukorera
ugomba kuzaza
ego nuko rero udushikane mu bigogwe utahazi bigogo hamugira gute hameze gute
umuntu azi mu bigogwe haherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda ni mu karere ka Rubavu na Nyabihu ubu ni ntago bigogwe mu karere kamwe ba mu turere tubiri kuko ni icyapa kigabanya Nyabihu na Rubavu kiri muri Bigogwe so hano ni Bigogwe bamwe ibere rya Bigogwe ariko ikaba Rubavu haruguru hakaba umurenge wa Bigogwe hakaba muri Nyabihu so Bigogwe ni ibere ryayo ntabwo bibana ariko byose twebwe abahatuye twe tuvuga Bigogwe yose bari Bigogwe icyo cyuma tukita
hatandukanye he n'ahandi hantu mu Rwanda Kigali za Kibeho n'ahandi hatandukanye ni igiki gitandukanya Bigogwe n'ibindi bice by'u Rwanda
ikintu cy'ambere kiharanga kinadutandukanya n'ahandi cyambere n'imbeho yaho nyine ariko wenda n'imbeho mu birunga turayihuje ikitugira umwihariko ni imisozi myiza y'icyatsi kibisi kandi atari icyayi iba mu bwatsi bwinshi cyane ku buryo yihagejejemo umuntu nyine ntabwo abantu bahita bizera ko ari mu Rwanda iyo misozi mvuga ko ariyo nyine niho hantu ugeze umuntu mu Rwanda uhageza navuga ngo nyine yuhageze utangira kubona ubushye bw'Ikigali bukuvamo amazu ntayabayo ntabantu batuye muri iyo misozi ni imisozi y'icyatsi kibisi y'inka y'ubwatsi abantu benshi bakunda kwagiranye no muri Swiss ariko abantu bo mu Swiss nakire bambwiye ko iyacu icyurushi yabo ni uko iyacu idahanamye
hama kubera iki ibere rya Bigogwe hariho ni izina ryiza cyo tangira
ibere rya Bigogwe naryo ni urutare tuba mu Bigogwe ruhagaze bavuga ko rushushanyije nk'ibere ariko byavuye kera ngo ni umuntu witwa Nyirabigogwe bakundaga gusereza ngo urutare rumeze nk'ibere rye deni baryite ibere rya Nyirabigogwe soriza ko rya Nyirabigogwe ubundi niko bavugaga kome bugaye n'agasuzi kitwa ka Nyirabigogwe ko yo umudamu yaje kugwaho ariko ubundi iryo bere ni umusozi w'urutare ugiye hejuru kaba kakorwa simbizi nsigaye mbona hari igiti kiri hejuru dusigaye tuvuga ngo ni muko
hanyuma none ngabo wewe na no mu ibere rya Bigogwe ni iki mufitani yahe inkuru warahavukiye cyangwa warahagiye uravuga ati ahantu ndahakunze reka ndahimukire kubera ingene yaza
oya narahavukiye niho iwacu n'ababyeyi banjye niho bavukiye
yego
mama wanjye yavukiye mu Bigogwe sogokuru wanjye yavukiye mu Bigogwe ya bose
ni uri umunya Bigogwe uri inka y'Ibigogwe yo mu Bigogwe yego reka twakire uri ku murongo wa telefone mbere ko tusha utubwira igituma witwaye amazina atandukanye tufite citizen uratwumva
yego ndabumva neza Diane ndakuramukije na ngabo ndamusuhukije cyane
ndakwikirije
uherere ndashaka uri ego ikaze ku jugi Amerika turi ku live kuri Facebook uzura tishaka jishu turaba
murakoze cyane ubona amazina yanjye muri zina ni Marcel twagira yo muri Kigali mu Rwanda ndashaka kubanza gushimira ngabo ko akantu ko kubungabunga inka ngo inka zari zisanzwe ziriho ariko ukabona nta bukerarugendo bukorerwa ku nka bwari busanzwe buriho zari inka tukagira ibwami hariya mu Rukari ukagenda ukareba inyambo ariko ukagarukira aho ngaho ariko ndashaka kubaza ngabo azadushyiriyeho umwihariko ku biciro ku bantu tuvuka cyangwa se tuvuka mu ntara y'uburengerazuba kuko uyu munsi hari igihe umuntu aba ashaka gusohokana abana be agakomwa mu nkokora mu biciro kandi ari vizite y'umunsi umwe noneho tujya tubona abantu bakavuga bati parike ya Nyungwe abantu bakutubona uturere dukora kuri Nyungwe wewe kijihe ni uchi kwa chuo promosi wa msure nyungu abari national mukajira national na ukuruko yawe renga wo mbisi ajirgo eskalo mirira zemhumbe kuna macha inchi shakami weho ako kanya ni mwongo uroba kaya kama micha yu nago teme
ayamu
mbukwelewe uchide nga promosi ya wa mbukavuka mbukwara yugure njirazuga watiwe nda mkwe
ayiko mase
kwa muna anise
mase kwa hiku vugira wo mbukwure njirazuga mbukwonyeni
oya n'urugero n'urugero n'ubutanga abo ku mushaka gukurura abantu kugira ngo abantu bose bitange mu bintu urukaruka rw'uti abantu bavuka mu kiturere dikora hano cyangwa se abantu n'uburengera ziwa ndakireho promotion muri ku kwezi abarazi uyu munsi bizari hagaze bikiriciro noneho ushyiraho ibiciro makuru kuko iyo rero bisanga ibiciro bisa nk'ikiri hejuru kandi raporo wenda n'ahandi haciwe kuri ubukerarugendo n'uyu munsi yasohokanye na madamu we n'abana ugasanga biracyari hejuru cyane kandi abana bacu bakiri bato bikeneye kubereka
uburyo
inka zakabaye zibungabunga bakareka kuzibona mu birari iwacu bakagira naho ziri bagakama abana bakanywa bakota ibigori bakanyabana kunyabana ngira ngo bakizi n'ikinyarwanda kiza ku bantu bakina inkoni abantu bazi inkoni noneho abana bakabireba murakoze n'icyo cyifuzo nari mfite akidukoreye byazaba byiza kurusha
urakoze cyane atakwishura mu kanya sivyo
yego
eko imbere ko ndakureka ukishwa Marcela tafise Janet ku murongo wa telefone Janet ikaze ku jiga America
yego murakoze
uduzi je ngawo turaguha manoto tuzani yabige ubundi nitwara turanga abakobwa cyangwa abafashe
oya nago ari ngabo mu yahadi ni ngiye kuko buri ibiganiro byinshi ngo ndaguhamaga
yego ratari umugani w'abanyarwanda tugukomera amashyi ikaze kujugya America je nubwambere ndakwakire kandi abafasoni n'abakobwa ntitubaronka muba muri hehe muba muri mu nka mu bigogo cyane
ahubwo bwo ikibazo nje nshaka kubaza ukivuga ibyo by'inka
eh
allo
turakumva
allo
turakumva Janet
eh murakoze nange nange nitwira dukunda Janet nuye mu karere kwa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ubwo ndashaka kubaza ngabo ni gute atuma abagore bakama kandi mu muco nyarwanda nge nibwo bwa mbere nari mbonye n'ukuri umugore ujya munsi y'inka gusa nubwo ntazi niba bakoresha ikinyarwanda munsi y'inka
aho urabareka bagakama abapfasoni
kandi nge ntabwo mbizi yego sindi mukuru ariko nibwo bwa mbere nari nanabibonye
bika kwishe kandi ugume ku murongo
umva ngusubize ubundi kera n'ubundi abagore barakamaga ibeze nk'umugore wenda wabaga ufite inka ariko nta mugabo afite wenda yarapfuye cyangwa aragiye ku rugamba wenda yarabyaye n'abakobwa gusa barakamaga ikindi burari ibintu twavuga ngo ni by'abagore bini by'abagabo kubera guheza abantu ibyo bintu byahozeho ariko ubu uyu munsi nyine ni ibintu byinshi abagore bakora so gukama ndumva atari byo byabananira cyane cyane ko kera aho bana bikoraga gusa nk'umugore afuga ibyo gufite umugabo n'abana b'abahungu wasanga badakama ariko iyo ugiye nko muri historia ya Ndabaga urabona ukuntu byamusabye kwikura amabera akayaca kugira ngo abashe kujya ku rugamba ibyo bintu bikaza gucika n'ibindi byose nta kirazira nta kimugore atera inka kuba yayikamye nta cyaha nta n'icyasha bafite mu buza gukaminka
Ndabaga ninde ubuze ngo ugiye mu nkuru ya Ndabaga neza
Ndabaga n'umukobwa mu by'ukuri w'umunyarwandakazi wagiye ku rugamba sinkinyeze ariko ntabishye izina yagiye ku rugamba kugira ajye gusimbura se kuko isi yari yaramugiye wenyine kandi abasimburaga base babagara abana b'abahungu isasaziye ku rugamba abona nta kunda azajya kumutabara no kumusimbura yigira umuhungu bisaba ko akata n'amabereye kugira ngo ageyo so ntabwo nkeneye ko umukobwa nawe aza kwihindura kugira ngo aze kuza mu nka mujye muzani karibu muri isanga
yego Janet watahukiwe ni washaka kuja uramaze kuja mu bigogwe mbega
oya mu bigogwe maji gutyo ariko ntabwo maji
ndo guhitana twijane
mbona nkubone maji
nuko Janet mwese nakuba DJ waduhamagaye uri he
Emerereye mu karere ka Nyarugenge ni mu mujyi wa Kigali.
Yego. Urakoze cyane ubwire umunsi mwiza.
Umugire rero byagade cyane.
Urakoze ubwire umunsi mwiza.
Yego namwe.
Yego. Turakira Emi turacyafite akabazo ka Marcel. Turaza kwakira mbere kamazina ya Kire Emi. Emi kaze kujugya America.
Urakoze.
Uherere ga Emi.
Mwagipu mkarele kahuye.
Mkarele kahuye. Ingorero ubaza kabazo kawe kwa ubaza ngawe itu wazo ofisi. Kwa mgutu miri.
Mstingi bazo vizirikango kutuna mwaza. Sandere. Kuchi yise ilia ya aringa yise ngo pamera. Ya tuvigiri mwamba yise pamera. Ikindi cya kabiri nama ya nama ya urubyiruko arushaka kuba umworozi nkawe rwabikora. Ikindi cya gatatu ese afite imyaka ingahe yatangiye kujya mu nka afite imyaka ingahe.
Urakoze aca kwishura Emi. Imbere ko kwishura Emi, Marcel yavuze ngo birahenze ibiciro bya hariya hano. Ubwa mbere na mbere usaba ngahe kugira umuntu aje mu bigogo.
Tugira ama package atandukanye kandi cyane cyane nk'abana bo nka trip z'abana bari amafaranga makeya, ariko hari package ku bantu bajya kuri website yacu twibererya.com. Hari package y'igice cy'umunsi, hari yugwakinga ibere rya bigugwe, hari umunsi wose tukanagutekera, hari niyo minsi ibiri ukanarara tukaguha amatente. Ntabwo bihenze kubera ko urebye amafaranga duca abantu bambwira ko nca amafaranga make, kuko twebwe niho hantu ushobora gusuruka umwanya muremure. Urugero nka full day umunyarwanda 40,000 kandi yaturutse mu gitondo akagira nimugoroba. Kandi twanamugaburiye, twamuha amata, twamuha experience yose, nayo ibaze kumara n'umuntu amasaha 12 cyangwa 9 muri kumwe ariko amushyize mu 40. So ntabwo duhenda mu byukuri. Ugikora nani ma package nko kurara, abanyarwanda turaborohereza cyane kandi tubacaginga amafaranga makeya bishoboka. Hari na murebe na half day, murebe no guhakinga ibere rya bigogwe ku banyarwanda ni 5,000 gusa. Ubundi tukaguha ya myenda, tukaguha inkoni, koti, tugiye kujya tubaha bote mu kwa kane muzamuzifite. So ntabwo duhenda.
Uraje kutubwira, mumbabarire nari ngiye kuvugana gato nawe umuhinga bwijima wabwira bigende neza. Muraje kutubwira ibyo bateka ni iki, hanyuma urategekanya none kuzobagabaniriza abantu?
Yego, nta kibazo. Ubundi nta muntu uraza gusura mu bigogwe n'umwe udupfa amafaranga.
Yego,
turanegosia. Ibyo biciro birahari, ariko nta amategeko ahari yacu ntabwo ari nka yayandi adahinduka. Twebwe arahinduka. Icya mbere ni ubushake bwo kuhashatse gusura bigogwe, cyane cyane ko ngitangira n'ubundi nkakiraga abantu ku buntu. Kandi noneho umuntu uri kumpa amafaranga makeya surumva twapfiki, keretse udafite ubwo bushake.
Hama Emi yakwajije ibyo udashaka kwishura ntubivuge, kugira ngo ntitwinjire mu buzima bwa bitatu. Gusa imyaka ingahe?
Abuse imyaka yange nakwitanga riba kuri VOA. Okay, ndakuze bihagije kuko narabona umugore ahubwo.
Uza uraza kumuraba kuri Facebook, uraza kwandika ari wese. Hanyuma watangiye kujya mu myaka mu nka ufite imyaka ingahe?
Tangiye kujyayo banza bari bamperetse ko namenye ubwenge mba mu nka.
Yego, mwakuze muzifise?
Yego, nakuze iwacu bafite inka. Nagiye kumenya ubwenge ngiye nywa amata mu nka, ntakunda yo mu rugo, nta nubwo nakunda nywa amata mu rugo. Papa yarambyukanaga mu gitondo akanshyira ku rutugu tukagenda mu nka akankamira.
Ni ukuvuga niho wakuye urwo rukundo rw'inka? Niho wumvise utanguye kubyumvamo cyane?
Ku myaka 4 najyaga mfata ibere ry'inka nkakama, imyaka 5 gutyo kuzamana najyaga n'ikamera yanjye mu gakombe.
Hama none Ngabo, kuba waragize uyu mugambi wawe w'ubukerarugendo mu nka, wabikoze kubera urukundo ufitiye inka? Wabikoze kubera ko wihangira imirimo? Urumva yaba abikora kubera babikunda, yaba abikora kugira ngo bihangire imirimo? Ntibya binamenyerewe, sinzi ko hari n'undi muntu afise ubwo bukerarugendo mu Rwanda canke mu Burundi. Ni giki cagutumye ubikora?
Njye nuko nakundaga bigogwe. Mu by'ukuri njya kubikora nashaka kwerekana kubigogora ahantu heza umuntu ashobora gusura. ariko ntabwo nari nziko bizaba kasi nari ndi umunyeshuri ngiye nashaka kwereka isi ku iwacu ari heza nta nubwo navuga ngo please ngo visit bigogwe ngo nandike narakwerekaga ibyo nirirwamo ibyo bagenzi banjye birirwamo nashaka kugira nyine nereka isi ku iwacu ari heza nicyo kintu mu by'ukuri na nicyo kintu naharaniraga na ntabwo ari business nta nubwo nari nziko nibyo nikaga ntabwo byari bijyanye je numvaga iwacu mbona hatagaragara nkabona abantu bavuye ntibavuga nkareba abahatuye ntibavuga nkumva nta kinyamakuru kihandika bahandika ruko habaye imyuzure abandika ruko ndavuga kuki batavuga ibyiza so nange reka nze mvuga ibyiza by'iwacu isi yose bimenye cyane ko narebaga nkabona ahantu hasurwa nta n'ahantu hasa
n'umubigorwe yego uraza kutubwira inka watanguje uko zingana aho ugeze nimba wishimiye aho bigorwe igeze imenyekana ariko tubanze twakire Shadrack uratwumva
ndabumva cyane
uherehe ga Shadrack
mperere Nairobi
muri Kenya ikaze ku ishuri ry'Amerika
yego
akabazo kawe ku mushumba w'umusirimu twagutumiye ngabo
amubwiye bwa mbere perezitasiyo yarakoze urubyiruko turamushima cyane
yego
ndasaba kumubaza imbogamizi yahuye nazo nuko yaba arabyitwayemo kugira bitubere urugero twese kuko natwe dufite ndasaba dufite nk'urubyiruko ariko tuba dukeneye umuntu twenshira niba ari imbogamizi yahuye nazo ni uko yabyitwayemo kugira abageze ahageze
ubungubu urakoze nga Nairobi ugira umunsi mwiza akabazo ka Shadrack i Nairobi
imbogamizi nahuye nazo ni nyinshi ariko imbogamizi za mbere umuntu ahura nazo ngiye byari mvange mfite imbogamizi z'uko nkora ibi nange mu bintu ntazi nta nubwo uretse no kuvuga ngo nize ubukerarugendo nta nubwo narigeze nsura
warize ubukerarugendo
nize banking gukora muri banki
ugacuja mu nka
mwanjya mu nka so ntabwo nayo ukoraga ubukerarugendo sinari nzi ukuntu bimeze numvaga ibintu byose byari bishyashya icya kabiri sinaringira connection mu bukerarugendo icya gatatu sinaringira na capital so nta bumenyi nta connection nta capital
uretse
urukundo rw'iwacu gusa nari mfite nta kindi so ukagira none n'abacantege bakumvisha ku ibintu rukora ubushumba ugiye kuba umushumba warize kaminuza so yaba abantu bakuzi yaba batakuzi bo bakavuga baturi amushumba nuwahe batazi ko wanagiye mu ishuri abakuzi bakakubremenga kugiye mu bintu by'abaturage warize abatukuzi bo bakakwereka ko bintu ukora nyine biraciriritse uri n'umuswa ntabwo wize hari abantu babaga bazi ko ntagiye mu ishuri so zari imbogamizi nyinshi rimwe na rimwe naho komanze ngo bagufashe ntibikunde
ntibabitahure Shadrack watomokewe n'ibyo yakwishuye yamaze kugenda hanyuma rero walikuwa avuga ngo murabakira mukagira iki ariko watanguje inka zingana gute izo nka watanguje ni papa yaziguhaye na mama utanke
ntanga natangije je najyaga mu nka zacu bisanzwe nka zipostinga cyangwa najyana umusiti wanjye nawe nka mupostinga mu nka zabo hanyuma abantu batangiye kujya bazi mu bigogo nkabajyana mu nka zacu nyine za papa njye nanka ntanga natangije ngo mvuge ngo nyine ngo mfite inka ngo mujye musura ngo buzabaye nyinshi twajyaga mu nka zacu ejo mu nka zacu nabona ari haba imvura hanaguye rimwe na rimwe hari na kure nka negosiya n'umuntu wenda Diane afite inka tukajya mu nka zanyu umuntu yakaza so tukajya mu nka z'umuntu runaka umuntu yangurira agacupa nanjye wa muntu tukakagabana ngo nta biciro byari biriho so nta mu by'ukuri nta kuvanga natangije inka cyangwa urwuri abantu bo barabizi nta inzira zo mu bigogo akenshi ni iz'abantu bakuru nta mwana uba ufite mu rwuri
ubu none ufise iraro muravuga iraro mu kinyarwanda
tuvuga urwuri
urwuri
cyangwa ibikuye mu bigogo niko bavuga so uyu munsi ndahafite aho gukorera nahawe na nyakubahwa perezida wa repubulika abantu barabibonye ibyasohotse muri Europe pa abandi babyumva kuri radiyo baduhaye ubutaka dukoreraho ubungubu harimo inka navuga ngo ubungubu igihe ushakiye kuza niyo naba mpari niyo naba mpari ntahari abantu barakwakira ntibigusaba kunegosia n'abantu runaka ntabwo tukije mu nka za papa tujya aho hantu
hari nka zingana gute
na muntu bari nka mu Rwanda
eh kirazi bidisa yo nta muntu aba hari
na muntu bari
ibone musho ntawo narinze
so you get nge ntabwo uvuga ngo mfite nka zingahe uravuga nyine abantu bageramo bakazireba bakanwa mata inka ziba mu bwinshi niyo yaba imwe bari nyinshi
narinzi ko bimeze gutyo muratubabarira abashumba b'abasirimu turafise Veniste ku mwongo wa telefone Veniste ikaze kujugi Amerika Veniste uratwumva
ndabumva
uherega Veniste
muri Zambia Rusaka
mumeze neza
ndo turashima Imana
inka zirakamwa twagutumiye rero Ngabo akabazo umufitiye
nagenda kubaza kuri bibiri byerekeye inka ikintu muri aka karere ni muri Gambia hari ibyo dusabwa kuba baravuga inyama baravuga amata none nk'ibintu byerekeye nk'inyama cyangwa nk'amata umuntu yamenya gutega ibintu bimeze neza inyama zimeze neza cyangwa amata ameze neza umuntu yatakugurira abonye yose cyangwa inyama yatakugurira abonye yose
ibintu bijyanye n'inyama ntabwo mbizi pe ntabwo mbizi amata yo meza ubundi ubwiko amata meza iwacu uburyo ba testingamo bitandukanye n'uko abandi babireba hari akamashini kayareba nk'ikigali ho biroroshye ariko nko mu bigogwe twebwe ubundi iyo twebwe dukama inka bayireyo nyine uyireba ukanywa amata yayo ntabwo tujya tugura amata so iyo bigeze aho bagurisha barebera ku tumashini ikindi amata meza mu bigogwe siyo nkeka ko ari meza Washington DC cyangwa Kigali kubera nko mu bigogwe twebwe badushaka ya amata atagema amazi atagize uti ariko njya muna nk'amata y'ahandi hari igihe ujya nko kumva nta kintu kiri mu kanwa ya so uwe waba wawe ugiye kugura biterwa n'umuntu wizeye uhitamo umuntu wizeye nawe ntago nabwira ngo amata meza bameze gutya
birumvikane Veniste ugira umunsi mwiza ngaho Rusaka Zambia re
yego
hanyuma rero ni kweri ki wiyise umushumba w'umusirimu niko raka kandi watubwira ngo waciye mu ishuri
ya impamvu ni yise n'abantu bari nyise ndene rirampama nambwira abantu bateze amatwi radio ngo amata bahamye so byarampamye nanjye umunsi nari na graduatinze nambika kanyana ingofero abantu barabibonye ndi gushimira inka zose kubera arizo zishyiye minerivari
ni inka zo kwishyura minerivari
kugira njye ku ishuri bagombaga kugurisha inka nkajya kwiga kuko papa wanjye ntabwo yari afite umushahara yakwishaga inka nkajya kwiga ku ishuri so kugira nshimire izo nka zose cyangwa bakagurisha amata bakambonera ikaramu n'ikayi cyangwa nkanywa amata mbere yuko njya ku ishuri ibintu nk'ibyo
inka yakubereye byose
yabaye byose abantu baranabizi abantu bava mu nka benshi barabizi nyine mubyara nibwo agurisha inka akunda kurusha izindi kugira wowe wige so kugira njimirizo nka zose nara graduate nze mfata ya ngofero abantu bambara kuri graduation nyambika inka yacu akanyana gahagarara izindi nka zose zagize uruhare kugira ngo niyige so abantu babonye ko na graduate nze batangira kunyita umushumba w'umusirimu rirampama kubera ko babonaga nyine uburyo nkoramo akazi harimo ubushumba ariko harimo n'ubusirimu kubera ko mbasha ubusenyo nta musirimu mba ngeze Washington DC
nuko twakire umusaza ikaze kujugi Amerika
amakuru
ni sawa urakomeye umusa
ndakomenda amahoro nikongeze mbere ndi gisumbi hano muri byisiye mu majyaruguru
twagutumiriye umushumba w'umusirimu Ngabo
namwumvise kuko afite igitekerezo cyiza kandi rwose ni ukumushimira rwose akomereza aho ngaho ariko nambutse n'ikibazo namubaza urabona yuko inka idufitiye akamaro cyangwa se umuco nyarwanda ni itungo rikomeye cyane
ubuzima bwacu kuko no guhaya inka nundi turaba guhaya ubuzima ese nibaza ko hari abantu baki bashobora kuba batazi ibyo gukama wenda baravukiye nko mu mujyi harako guki kugira ngo wenda ashinge nk'intuza n'ishuri ryigisha abantu badashoboye kumenya iby'inka ku buryo bamenya gukama cyangwa se n'ibindi ese afite gahunda yo kuba yashinga ishuri ku buryo n'abatabisobanukiwe bakiri batoya bari kuvuka ubu babimenya bakagakura azi umuco nyarwanda azi agaciro k'inka n'uburyo imyiteza umuntu imbere byose bakura abizi
ya iyo utabizi uza gusura Bigogwe ariko dufite na gahunda yo gukora ahantu ahantu habigenewe hameze nka museum havuga inkuru zose zerekeye inka mu Rwanda uherekeye rukageza uyu munsi iby'abantu batazi inkuru nyine zazindi utanabwira umuntu keretse ari bumara icyumweru mu Bigogwe so dushaka kubaka ahantu hameze nka yitwa Bigogwe Make Park so abantu bazajya baza mu by'ukuri inkuru izaba ari nka museum of cows ya mize y'inka maybe ariko mu minsi iri bibere hamiza bitangarije hano kuri Voice of America
yego
na bwa mbere ntabwo abantu bari babizi
so
ya
yego urakoze cyane urakoze musaza bwira umunsi mwiza
yagiye murakoze rwose kandi kubashimira ariko natwe two mu ntara badutekerezo ku buryo umuntu
niba
washinga imizi ku buryo n'abandi mu ntara badasobanukiwe n'ibyo nabona babona
ya uyu munsi uyu uza mu Bigogwe ugasura uza mu Bigogwe ugasura ni nicyo kintu dukora nyine uraza ugasura then tukakubwira ibyo bintu byose tukakuhavu twanakwigishije uko ama wabimenye so ikiza ni ugusohokana umwana wawe mu Bigogwe ibyo bintu akabyiga akabimenya
yego urakoze umusaza
murakoze rwose kandi bitwe mukomereza aho ngaho
yego hanyuma rero wari kuratubwira umushumba w'umusirimu ingene wize kubera inka warayihaye iyo shapo abagukurikirana ku ntuzenya ku mbuga ngurukana bumenyi baramaze kubona wambitse inkofero inka yawe none ga kuvuga ngo umushumba w'umusirimu hariho rero wowe ibintu abandi bashumba bakora udakora nk'umusirimu canke
uburyo abashumba kera bafataga impamvu nabaye umushumba w'umusirimu ntago ariko mpindura ubushumba bwanjye ngende umushumba ahubwo hari igihe nk'umushumba bakora urugomo urugomo ni nko kujya kugwana nge sindwana sinshobora koneshereza abantu imyaka yabo ariko nanone umushumba w'umusirimu nuko umushumba uri proud y'ibyo nkora nkumva mfite ishema ryabyo nkumva nyine ntabwo mfite isoni zo kugera mu bantu ngo nitwe umushumba ubwo nibwo busirimu mvuga kuko abashumba benshi yageze nka uretse n'abashumba n'abandi bageze i Kigali yahita ashaka kugira abantu batamenya ko ari umushumba ngewe ahubwo iyo mpageze nyine nibwo nkwereka kundi umushumba ahubwo mu Bigogwe nshobora kwihishamo mu bantu ntibabimenye ariko mu mujyi ugomba kumenya ko ngaba ari umushumba
ukabimenya gutse Kigali duhesha mvuga ngo
yamba nambaye nk'abashumba
kutaje twambariye
uyu munsi ariko nambaye inka
wambaye inka none abashumba bambaye gute ubu ufite inkoni yawe
ufite inkoni yanjye Kigali nuko banze kunyizana mu ndege mfite umwenda wanjye nambara abantu barawuzi n'ingofero nuko uyu nawe muri Rwanda Day nawe utanzemo impano ariko ubundi abantu barawubonye so
abandi bashumba batari ntituvuge ngo sabasirimu ntibaturanye ariko abandi bashumba barakwiyumvamo umushumba w'umusirimu cyane hari akantu bavuga ati wowe uri kura urasirimu
baravuga bati warakoze kuduhagararira
yego
kuko byibura umuntu asigaye ahura n'abakabubaha kubera ko dusigaye turi tutakishaje so abandi bashumba ni inshuti zanjye cyane cyane noneho byavuye ku bashumba bo mu Bigogwe bigera ku bashumba b'Inyagatare bigera ku bashumba b'i Kigali batakiragira baragiye kera uri ubushumba ubuvamo ariko ntabwo ubwo kuvamo abashumba bose baba ba diaspora abashumba bo mu ntara zitandukanye bose ubu ngubu babaye proud yuko hari umushumba mugenzi wabo wasigaye bahagarariye mu bintu byose
Niko turamukije abashumba bose rero muri komuna twumviriza aho muherereye hari utwandikiye kuri Facebook avuga ngo urashobora kumuvugira gatonya inka amazina y'inka nimba uyavuga ngo canke warasezeranye navyo ko uri umushumba w'umusirimu
oya ndabizi ariko kenshi ntabwo ari impano yanjye pe ibintu byitwa kuririmba keretse ndi gushugunda gusa
gushugunda ni
gushugunda nyene no kuvuga ari kubundi ijwi ryanje ntibinyemerera ubona bajyambwira nzaje uziko mba mbizi mu mutwe ngashiramo nk'indirimbo muri phone ariko ngiye ngenye n'ijwi ryanje nta kuva nabo sindajya no muri korali
none izo nka zawe ntuziririmbira yuri korali
ngiye yo ndi kumwe nazo ngiye nabwiye ndashugunda nyine uvuga amagambo ariko adasohoka mu kanwa ariko ijwi ryo ryumvikana ariko amagambo utamenya ndi kuvuga iki cyangwa nkavugiriza nyine abonde kenshi usanga ndi kuvugiriza kuko ijwi ryanje ndarike mango pe niyo mpamvu
umwose agira ibyo yatorewe
reka
wigumire
aba ikindi iyo ushaka nko mu bigogo waje dufite abantu bakuvugira amazina y'inka
aha
yes so ntago ari impano yanjye nta nubwo najya ku yes nko kubyina buriya no kubyina kinyemera ndagikunda nta ndirimbo yaho ntazi kwikiriza ariko uyu mbwiye ngo ni intege amaboko mana yanjye wankubita umunyafu
ego reka twakire Zakar Zakar uratwumva uherega Zakar
nibwiye
ikaze ku jugi Amerika
muraho neza
turaho turashima uherere he
merereye igari mu Rwanda ku Rwamagana
akabazo kawe
America rya kibiye hello
ego akabazo kawe numva yagiye waruvuze rero ngo iyo giye mu bigogwe barakwakira bakakuririmbira abantu mu ekipe yose tubwire bigogwe ugishika wakigwa gute hari imicinga
muco numwe you hakize nyine wacu nyine mu byo dutanga harimo twakira abantu tubaratura abadufite abantu bababyinira bakabaririmbira turabakamira tubokereza ibigori abandi bashaka ibijumba tukabaka bisomera amata turabyina ikinyemera nicyo niyo mbyino yo mu bigogwe
ikinyemera ni iki
abantu bajya bumva ngo dore umudamaze rawibabara wibabazi mana yakwiremeye uri umudamaze ra iyo mbyino irazwi cyane nta munyarwanda utayizi ariko ba nyirayo nabo mu bigogwe ni uko tubyina dutega amaboko gusa nta ngoma ducuranga mu bigogwe so turagutekera ibyo bya kinyarwanda byose watubwira ushaka iyo usuye bigogwe tukagutembereza no muri ya misozi tugasimbuka inkiramende hari umuntu watangiye anahamagara ati ngabo mbese muranyubanwa tukanyubanwa n'umukino tukinisha inkoni tukira igisoro dushora inka tugatarama uyu munsi dufite camping trip izaba kuri 20 izaba kuri tariki 9 z'ukwa gatatu uyu mwaka noneho iyo niyo kurara mu matenti turakampinga tukarara ku gishyito shyita abantu baracyumva hahandi bacana umuriro campfire so tugacana tukarara turi gutarama aho ngaho mpaka mu gitondo tukakamatwa tukaryoherwa so ni ibintu byinshi wari ibere rya google.com hari n'abajyambwira ngo nibaze nzabaha imisigati hari n'abansaba imifumba
ubu yifise na wanyura se imirima muri uyu muntu uze
ibyo nta mirima ngira pe ariko nyine imisigati nyine turayishaka byaga byakundi yo ushaka
yego hanyuma ivyo muba muteka vy'ibigori vy'ibiki biba biri mu murima wanyu
turabihaha
murabihaha
yeah.
mu kirundi ni kubisoma
turabisoma
hanyuma uvuze ngo ico umuntu ashaka uco kironga umuntu araza hariho ivyo nubwo avuga
twebwe urabookinga kugira ngo ibintu byose ushaka uzabibone bigusaba ko ubookinga kuri website imbere then tukabikubonera yumvuze ngo uraje wisugera kuri ofisi yacu ngo tugise tugenda ngo nyine tuguhe bihari ako kanya ariko iyo ubukinze bufite uburenganzira bwo kuvuga ngo ninza nshaka iki muzampa amateke muzampa ikijumba muzampa imyumbati muzayiteke gutya ibyo bintu byose uko ubishaka nyine turabibona
ariko ni kinyarwanda nta byo kwinjira ngo mu maspageti mu biki
mwitekere
by'ikinyarwanda
rwose pe nta nubwo nzi ukuntu maspageti bayateka nanjye ahubwo twagutekera akawungu kagasomera amata twagutekera umutsima w'amasaka ariko apana spageti umuceri Mba mugire, eh. Na gozayo wena pe. Tupatuzi kumo viki gari mwaviri. Mukava, mwa diaspora mwaviri. Abazungu baturusha kuiteka. Kukitu kwa ajabu kumeza kuwa hibja bini.
Hanyuma, mubiteka Kinyarwanda.
Ya kuduteka kumu.
Muga shama mavuta changi.
Mugira mavuta yenga, yu ya shaka turaguha. Ariko tu, ni wawu ya shaka kitichawe na kutushuwa kugushira mavuta yenga tutazi ko
uya
kuunda.
Hari inka rero zitandukanye tuje tubona ku mbuga ngurukana bumenyi zawe hari zo wita amazina atandukanye ngira ngo
hari wambajije ngo inka yitwa Pamela
ngo nyine kweri kuyita gucyo ntuyite nka tuzina tukinyarwanda
amazina yayo yitwa Umutesi Pamela ni Irisirino yiswe n'abashyitsi then ndaryemeza ko nabonaga koko ari Pamela ikora ibintu kabona ni nk'umuntu ejo bundi banyereje ifoto iri kumwe n'abashyitsi ihagaze mo igimeze nkibaganiriza ariko nako yarabaganirizaga ni postings umuntu arambira ngo ni gute nkihagara mu bantu gutyi kamenya amasaho kwifotoza igagara nkiri kwifotoza
akungira ngo irahagara kamera nka
ya swabonye na gwa ifoto turi gusangira ikigori
yego ariko je bijya bintu ngabo none inka ziragira ibigori
inka zikundi ibigori cyane
cyane ni inka zinsire mu
zo oya inka zikunde sizi warazibyona se inkikunda ibigori pe
ibyokeje kandi wayihaye token
ya ariko yabifuye ibyokeje sige yarabyanze kesi yayi kibisi okay ariko ibigori byokeje sige ibya kandi ya niyo yazanye kubirya ya nanubwe rye bitiritiri abantu barabizi bitiritiri
biramunamaze barabizi
ya pamera namwe ibirye kandi izindi inka zirabirye ariko yabaye insirimo ibivaho
Ufise Pamela ufise
ntuzakubwira ko zagira n'ibyo abantu batubuje ko batabara dufite imbabazi impamira impangu indemaruhimbi rutete sine gaju bihogo sozo se turazifite n'izindi
iyo uhamagaye uramenya ko ari yaramaze kumenya amazina yazo
cyangwa iyo uzihamagaye amazina yazo zirabimenya zikavumera niko inka zitaba uretse nayo iyo uhamagaye izina ry'inka inyana yayo iri kumva ihita ivumera ya
bigufata umwanya ungana gute kugira ngo ushobore kuzimenyereza nibaza ngo harabamo kumenyereza gato
yego cyane cyane yinki kidyana nabwe ibirizi ariko kuyigisha bijya kubyara ubwa kabiri yarabimenye yaremenyereye ukukomeza kuri hamagara inkifata icyo wayigishije nkuba abantu majya bona ndikwifotozanya n'inka zacu zose zisike zaramenye abashyitsi kuyikoraho ntabwo zigitinya abantu afi ya zose kandi ubundi inka zahariya mu bigogwe kubera ko ziba ahantu zitaba mu biraro zibera mu misozi zigahura n'abantu zijya gukamwa zigahita zisubirirayo ntabwo ziba zaramenyereye ko abantu bazikoraho ariko kubera ko izangiye nazigishije umuntu agomba kuyikoraho afite inkuyo akayihanagura abantu barabizi ukuntu inkuyo ariyo cyatsi bihanagura inka so zaramenyereye si ikintu yigishije ihita igifata
urumva rero ako nta niyo rita ijwi rya Amerika cyangwa Diane
tuzahita Diane arakanyana Pamela izabyara tuzakita Diane
udashushira ko ni hindi ushire ko nini nahazi bigenda gute rero ngo utore inka amazina uyiha abantu baraza bakayita cyangwa urabyuka ukavuga ati ndakwise gutya
wita inka kubera amaranga mutima yawe wowe ni wowe wumva nyine urugero mbonye inka iritonda ikunda abantu nkayita imbabazi nyine mbona igira imbabazi nyinshi cyane hari igihe ushobora kubona inka ibyibushya ari igisore ukayita nka mugabo so ubundi wita inka bitewe n'amarangamutima yawe nuko ushaka nuko kubona nka Pamela irateta twayise Umutesi so cyangwa ugahita ibara ryayo niba ari ibihogo ukavuga ngo ni ibihogo ariko kubera ko ushobora kugira za bihogo icumi se zose wazita bihogo twebwe twita amazina ubundi iwacu mu bigogo ugendeye ku marangamutima n'ibigwi by'inka nuko uyibona igaragara ya niko twita amazina y'inka zacu
ababanyi banyu ba mu kibano bavyakira gute uwo mugambi wawe hari igihe bavuga tsireka inka yanje nayo ize mu zindi z'insirimu yibere ngaho canke bakwakiye gute
barabikunda cyane niba bavuga ati mfite abakitsi benshi bamwe nabaza niba we bahita benshi barabyemera kubera ko mu byukuri n'abakecuru baho n'abasaza basigaye bambwira ati mwana wacu warakoze kugarura ibyansi abantu barasigaye bakamira mu majaga ariko nsigaye mbona abantu bakosha inkongoro buri munsi nta bantu bagikamisha bwa budobo abantu bagenda babuvaho buhoro So ba usigiye ubona nkubwo mpuye n'umubyeyi mfite inkoni nkabona rishimye arambwe wo ni ka gahungu kacu ukabona kandi numutate ariko ukabona rabyishimye pepepe abantu basigaye bamubigogwe babahande baje bamamagara warakoze kutumi wacu bamenyekana amagitondo arwabyusanya ndikira ngo ari hano kure arambwira ati ariko byibura nsigaye mbyuka nkajya kuri page yawe nkamenya amakuru y'iwacu nsigaye mvuga iwacu hari uwuherutse kumbwira we ngo asigaye avuga iwabo avuga ko avuka mu bigugwe kera baramubazaga ngo bigugaherereze uyu munsi sikaye vuga bagatambwa ahubwo se uzatujyanayo ryari
yego
ya
nuko reka twakire Idrissa ikaje kujya Amerika
yakoze cyane munyamakuru merere yandi Kigali mu Rwanda
Kigali zirakamwa
zirakamwa cyane
nk'izo mu bigogwe
yego no kuvuga mbazi kugushimira nyine mu kumego watuzaniye uyu munsi iby'agaciro cyane
yego
ni inama namuhaga ni byiza cyane ahubwo nisabira urundi rubyiruko nyine gukura amaboko mu mifuko batitaye ku kazi ako ariko kose ni ukuvuga n'uwo muvandimwe nyine ndashima igitekerezo yagize ahubwo nisabira ko na leta yamufasha ikadushakira n'abandi bana bafite impano imeze n'iyo ngiyo kubera ngo impano nyinshi zirahari ahubwo babura ahantu bazimurikira abavandimwe bandi baba bazikiriye ni ukuvuga ngo urubyiruko rwo kwita ku kazi atari ko kose kamuteza imbere kandi kagateza n'igihugu imbere kandi kakongera na Afurika yacu imbere bisabira urubyiruko rwose aho ruherereye yaba rwo mu Rwanda n'ahandi hose muri Afurika kubera Afurika yacu izatera imbere hejuru yacu twebwe urubyiruko ni ngombwa twebwe urubyiruko tugome dukore cyane turebera kuri bakuru bacu kuri batubajirije ku babyeyi bacu impano bari bafite tukazikurikiza kubera ngo umuco wacu ni mwiza cyane kandi dufitiye akamaro cyane tutitaye ya mico yo handi kuvuga ngo igicuru cy'i Buraya imico ivuye muri za Amerika n'ahandi hose ni ukuvuga ngo twebwe Abanyafurika tunoze urukundo rwacu tunoze imyumvire yacu tunoze amasomo yose twiga kandi nisabira urubyiruko rwose kwitabira inzira y'ishuri ni nziza cyane ituma umuntu afunguka mu mutwe
urakoze cyane
ndamwisabira ngo atugire inama yose aye zikagera kugira ngo urubyiruko rubashe kuzamuka rugere ku ntego yihaye
urakoze cyane
kandi ndamwisabira ngo ashaka abaterankunga benshi umuntu witeje imbere yabisaba ngo azamuke yiteje imbere
urakoze cyane urakoze
inama noneho igitsina gore n'urubyiruko rw'igitsina gore arutoze nyine
turagusezeye
igitsina gore kiri mu mucyo
urakoze cyane Idrissa ugira umunsi mwiza
ndabona inama zifatika zose
bamudukure ko ku murongo wa telefone turumva adashaka kuyumva ko ego ngo inama ugira abakiri bato ni yahega
nibakundi wabo kuko iwanyu nta hantu haruta iwanyu kandi icyo uzakorera iwanyu cyose nugishyira mu mutima kizagufasha icya kabiri nyine nk'uko uriya mugabo yavuze baharanire kwiga cyane cyane abato barumuna bacu iyo wize nyine ubona shansi nyinshi mu buzima rimwe na rimwe utarize utari kubona niba ari ahantu bari gutumire bisaba kuvuga icyongereza ugomba kuba ukizi niba ari aho byari gusabe kwandika ubutumwa bisaba nyine kuba warize cya kabiri bakuramo amaboko mu mufuka wumve ko utasuzugura akazi ka ariko kose cyangwa ngo mugenzi wawe nubona akora ibintu ngo umubwire atari ibyo ntabwo biri smart ubwo ibintu biri smart ntabwo ari kwakundi kera twabonaga umuntu abyutse yambaye karuvati ngo nibyo biri smart ubwo umuntu ni ukomeye ubu ngubu rwose ushobora kuba smart kandi babona ibintu byawe bisanzwe wenda wiragirira ihene wenda uworora inkoko wenda uri umuhinzi bintu byitwa kubisuzugura no muvumvu ushobora no kumuvumvu kandi warize kandi kera twabonaga abavumva ari abasaza batize babakene ariko uyu munsi wabikora byose ubiri upfa kubikora mu buryo buri smart nawe nyine ukavuga ngo certified umuvumvu uri umusirimu so urubyiruko ntusuzugura akazi kandi ntagira ikintu wita kugiciriritse mu gihe ugikora wabona ari cyo kimumariye nawe ushobora kubikora bikaguteza imbere
ego uravuze ni ikintu gitekinza muravuze impene ni n'inkoko kweri kinka gusa atamenye cyangwa ibiri
ngewe ntanka ntahene ngira ariko ariko mfite intama ikindi inkoko nazo narazigiraga nyuma siza kungora kuzigira ariko nkunda inkoko buriya izo nari mfite nzihagara umuntu akanjye gato yakiga muri primaire ihene zo naraziragiye nazo kera ndi muto naragiraga ihene ubundi zikanyirukanze ku musozi buri ihene ahantu zibera mbi urayiragira ntabwo ushobora kurishiriza hamwe
ntizitekereza nka
mutesi wawe ihene urakwirukanze umusozi wose so ushobora guhitamo icyo ushoboye ukagikora
izo ntama nazo ziha amazina nka za pamela na za mutesi
ntabwo ndazita amazina ariko mu minsi mike zizaba zabyaye nzita amazina ubundi bita inka yabyaye
bita inka hanyuma yaravuze akantu idrisa ngo ngo leta igufashe ibyo bintu bikora ku mafaranga yawe cyangwa leta iragushigikira
leta yaranshigikiye mu butaka
bungana gute
ntabwo ndi butangaze ariko nyine yampaye ahantu gukorera pe
niho usanze ukorera ubonye
n'ubu niho nkorera niho abantu basura baranahazi ikindi cya kabiri leta ima platformu ikakwemvita mu nama zikomeye ikaguhuza n'abantu so njye numva ibyo ngibyo binyuze hasigaye nanjye ngapushinga mu buryo bwanjye ngakomeza guhatana igihe kizagira nihagira izindi opportunity babona zindeba bashobora kuzampuzana nabyo ubundi
umuntu rero yavuga ko aho ukorera ubu mugambi wawe hariya mu bigogwe ni nk'icyo twakwita sosiyete yuzuye hari ibiro winjiramo
hari imisozi tujyamo nayo mu ifamu yacu n'ubundi uretse ko iwanjye aho tujya ntabwo ariho hakurura abantu imisozi muri rusange ni ikurura abantu
imisozi muri rusange
ni ukuvuga ngo landscape
yego
y'umubigogwe ni ikurura abantu ntabwo ngiye nkuvuga ngo duhitire mu kiraro kiringa ngo tugusobanurire iby'inka ubanza kureba iriya misozi niba yakuzanye kwanza ugeramo ukayifotorezamo ugahumeka umuyaga waho
abafotora ni rwawe cyangwa barifotoza ufite n'abantu na ekipe
biterwa na bwe wowe yuje ukavuga ngo ufite iPhone 14 ntabwo nkeneye kamera yawe nta kibazo iyo uje ukeneye umukameramani twebwe tubishyira ku ruhande tukabigucajinga tukagufotora turayifite dufite YouTube channel ibere rya bigogwe abantu bajyaho bagasubscribinga dene iyo hageze nanone reba videwo z'abashyitsi bacu abemeye ko tubafata nuvuga ngo tugufata videwo wabishatse
birasaba iki rero iyo umaze kuhashika muvuye muri iyo misozi utubereka iby'inka iyo uvuga ngo wavuze ngo urababwira ibijyanye n'inka ubabwira iki ku
nuvuga ngo tubabwira nka sitori ubundi tugira pati y'amagambo sitori teringi tukagira na pati ya y'ibikorwa ibikorwa ni nabyo byinshi kuruta amagambo ariko ku byo tubabwira icya mbere tubabwira isano riri hagati y'abanyarwanda n'inka kuki abanyarwanda ubundi dukunda inka kurusha ibindi bihugu kuki ari umurage wacu ibyo bintu byose tubiganiriza abashyitsi aba bana tukabwira kuki umuntu wo mu bigogwe cyangwa umunyarwanda agukunze aguha inka inka ni urukundo ku banyarwanda inka ni ikimenyetso cy'ubukire ku banyarwanda inka ni ikimenyetso cyo kubabarira ku banyarwanda buriya iyo kera umunyarwanda aguye mu kiraro agahicaga ikiru cy'inka kiri sinzi ukuntu bakita mu kirundi ariko ikiru ni kumwe ni nko kwica inzoga so kera kugira ngo nihamukiye Diane kugira ngo musembe abazi zivuye ku mutima
ntamuhaye
kuko abanyarwanda dukwa inka n'abanyakigali batazigira amafaranga yabo bayabara mu nka abapasiteri b'abanyarwanda biyita abashumba kandi nta nka baragiye ako baba kristu babwiye ngo muri nka bagutuka kandi pasiteri avuga ni umushumba none se wumva ari iki umushumba aragira abantu ko aragira inka muri inka so kuki rero ibyo bintu tugomba turi proud nukubira ko nyina u Rwanda ni nka ni bimwe ntabwo nzi u Rwanda rudafite nk'uko rwaba rumeze ya mpamvu dufite gahunda agira inka ntagira irindi tungo tuvangugira ihene ntabwo ari kandi batabikora ubwo nuko twebwe inka tuzi kucyo ivuza bihawe mu Nyarwanda
hama rero umuntu aje nka Diane canke wundi wose atigeze akama atigeze agira iki akana gatonya kavayo kabimenye
bigaho
bigafatumanya ngana gutu bifatumanya ngana gutu
ntabwo ari munini ngiye nkwereka ukuntu kama uburyo uhava ukamya amata guhagije ntabwo wahita ukama nka ngabo ariko amata guhagije wakama uretse ko nanone aga arigya bari mu bitoko kwa kubera muratazuka ama westangira gomba ukama amata kaza konje kandi abandi bakamashyushye
hari ukuntu ukama kaza akonje yandi akanye ayanda katashusha
kujya guhumuza yawe yakonje kubera uragamagwa ku bitano ku ruhande mu gihe gihenga bo nkama akaza ifuro ari da rya omo urabibona ni rya abantu banakunda turyita bigubwe cappuccino
murabashumba basirimu gose
cyane abashumba bazi cappuccino urumva ko turi abasirimu so iyo tugukamira twebwe nyine ugomba kubona riri afuro ku buryo uri nkuko avuga wow hari abantu bakunda ari amata atutari twayateka mu bigo bino nyine banywa ari amata atutari twayateka ukavuga ngo ndi safe kubera ko inka zacu nta kindi kintu tuziha zirarisha gusa abantu rero bakunda amata yo kubera ko abana humura neza yandi mata mu Kigali ntabwo humura n'ahandi mu migi no Bujumbura ntabwo humura twegara humura
urumva uvuze ngo bigogwe cappuccino hakaca abaki hariho na musubwo bwoko bwinshi bw'amata ariho bigogwe cappuccino
amata ya cappuccino tuguha inshyushyu izanzwe nyine amene atetse twebwe niyo twita inshyushyu tukaguha atetse tukaguha konje ushaka ivuga turatumenyesha mbere tukigutekera ushobora kunywa amata yitwa mirire ushobora kugwa mu bigogo bavugana n'umwizo dushaka guha amata y'umubanji mu bigogo tuyita amata yaraye nyine ni so umubanji ni amata yaraye mu bigogo bawita umurazo so ntaguha ushobora kuvuga ati nshaka umuhondo ushobora kuvuga ngo nshaka amata y'amasitu ushobora kutubwira amata ushaka yose
aho rero ubushumba bugeze mu gihugu cy'u Rwanda tuvuze ubwo bw'ubusirimu n'iki uribona gute mu myaka iri imbere nka wewe n'uwo mwuga wawe ni mu gutamenyerewe batahoze bafata nk'umwuga ariko urumva n'umwuga kuba ukora ukababesha ubibona gute ubona gute uwo mwuga mu myaka iri imbere na cyane cyane mu bakiri bato
nge nibona nka mu gihe kiri imbere bigogwiza barabagacika ubukerarugendo mu Rwanda karibwa cyane gasurwa cyane nibona hazaba ari amahoteli yabazanywe n'abikorera yabazanywe na leta yabazanywe na ngabo ariko nziko bizaba bihari abantu baza buri munsi ibere rya bigogwe baryurira n'imigozi n'ubu barabikora nubwo bitari cyane so nibona ko mu myaka iri imbere bigogwiza biri kuri map y'ubukerarugendo byibura mu duce nka dutanu cyangwa dutatu dusurwa mu Rwanda naho mbona bigogwe nanjye nkazaba ndi nkiri umushumba mukuru ngiye nta kindi kintu nzaba nkora n'ubundi nzaba ndi umushumba ku bakiri batoya bo mu bikogwe cyane cyane nibabanze biga imbere yo kujya mu ubanze wige ujyamo nka muri vacances ariko ubanze wige ejo cyangwa ejo bundi nuhagaruka kuba umushumba uzabizi ko uje kuragira ariko ukora ibyo wize bikwinjiriza pana kujya ku kuba mu nka nta kindi kintu wakora ya
urafatikanya mbega n'indi mirimo iby'ubushumba canke
ndi umushumba gusa
byonyine
ibyo bintunze
ukongera ko ku musirimu konye
yes
yeah nuko rero tugushimire cyane ko washoboye kuza muri isanga y'uno munsi ndakeka twari tumaze kukwakira ariko ko washitse muri studio kugira ngo n'abakunzi bacu bakubone byaturyoheye kukwakira muri studio z'ijwi rya Amerika ejo niwagaruka mu bitandukanye ibijyangiruguru uzoze utubwire ibyo uzoba uri kurakora muri hariya mu bigogo
murakoze cyane nanjye nishimiye ubutumire bwanyu abantu benshi kuri social media bamwe congratulation kubera nageze hano nishimiye cyane tuje abantu bose badukurikiye abantu bose bakunda bigogoye abadusuye n'abazaza kudusura ubutaha murakoze cyane ndabakunda cyane nsuje n'inka zacu
ngira ziriko ziratwumviriza aho ziri nzoza ndawe ako gaka uzoba wise Diane rero
nta gaka kabaho ni
inka umbabarire nzoza kurabi yo nkuzoba wise Diane
amere sinzuje Pamela
nuko yari Alex Ngabo karegeya bamutazira ibere rya bigogwe canke umushumba w'umusirimu ikiganiro twakoranye kigarukiye ngaha. Mwakoze kudukurikira bari kuri Facebook, yakoze Nadia Taha na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma Habtamu, yatumye amasanamu yacu abashikiraho muri ahanje. Turongera mu biganiro bindi bitandukanye. Mugire umunsi mwiza mubanye no muvyanyu, tubifurize kuronka inka.
Murakoze cyane, amata bahame cyane.
Murakoze.